Hey yo, what's up, my beautiful people from the radio podcast again. We are here for another episode, by the way, and I'm here with an amazing co-host, Madam Karen. What's up?
Yo yo, it's me again here.
Yeah, thank you so much for coming to this episode. See you.
Ni hivyo vile inafaa.
Mazejo. So, today we wanna have a conversation yenye imekuanga, yenye itakuwa na yenye iko. So we want to talk about wababas, reasons why watu uindalige to wababas, sindio?
Yeah.
Reason why watu uindalige to wamama waharia and those. So generally in idea about aged people getting falling in love na
younger people,
sindio?
Yeah.
So straight, we want to ask, we kwanza ni dem, definitely meaning unakuwa namba mbaba, sindio?
Si ati niko nayo mimi mdemi na maisha bado mimi nakwanga na baba niko kuwatetea ama kuwakataa. Unaona?
And we really need your opinion. Utuambie like why, mbona watu kwanga na baba kwa madem perspective yenu? Juu sasa mimi kama boy ni mama wa hari, umecheki?
Mm-hmm. Yeah. According to me, ni personal choice manze. Unaona? Mm-hmm. Nitafanya kitu na nibamba. Maisha ni yangu. Nikitaka kuwa na baba, I go with it. Kama staki, staki. Alafu ukifuatanga mostly, baba ni juu ya do.
Ni do?
Do. Pesa.
That's the major reason.
Major reason.
Sasa reason zingine ukwanga gani?
Hizo zingine ni minor. Bed minor. Game, pia ina depend. Kuna baba anaweza kuwa na bed game. Hizo ni minor things, you know?
Yeah. So, minor things are not as major as the major things.
Yep.
So, it is all about money. Mm-hmm. But previously unajua tumeona kwa recent happenings from media and stuff that kuna madimu wengine wamekwanga wakitupwa after being killed by the same men wanakwanga wanapiga sherehe na wao. Like, why isn't there not that fear? Because most of them unapata wanatolewa form juu hawana form.
Mostly unaweza pata wanaomenda form na baba wao madem sasa. Ufika huko maybe huyu dem asumbue mbaba ama aanze kumtishia kuhusu familia yake juu amekataa kumpea doma. Kitu kama hivi tu za ujinga ujinga tu. So mbaba anajiambia, "Eh, mtu ananiharibia maisha yangu and I have a life somewhere." So chani mmalizia hapa. Anaweza muua.
So the game is perfect when you two have agreed hakuna disturbance and hakuna kudragging family members wengine, si ndio?
Actually ukiza fuata, huyu mbaba ako na familia yake na watoto wake. Wewe dem uko na boyfriend yako, boyfriend yako juu ya having that engagement. Wewe bibi yako kae ni mbaba juu ya having that engagement. You see that?
Yeah. So like unaweza kwa sasa ukiona mbaba unaambia boyfriend wako ama unataka ngajijulie?
Yeah, hapo nice sijui sina. Sijui lakini most of them are joy from
Most of them are joy.
Yep.
So wewe from your view, is it right ukizambia kaboi kako pale unajua mazejo? Sisi juu tumesota, acha niende money heist, si ndio?
Sasa ina depend nini vile umeelewa na boyfriend yako. It depends kama you are that deep into many things pamoja mnaelewa, kwanza mwambie. Lakini sincerely sipo kumwambia.
Because it will hurt. Jo basically hiyo ni kaa kushare mtu mwingine nini? Kushare mse na mtu mwingine bila permission. Si ndio?
Alafu the most of the theory unasikianga baba anakonga na magonjwa. Oh, so your boyfriend will not affect.
Sana sana visonono.
Udemata niletea magonjwa zi.
Oh.
Hivyo ndio boyfriend yako atafikiria.
Wari pino konga magonjwa, si ndio?
Actually I saw a meme like characteristic ya baba anakonga na kaswende na pesa.
Kaswende na pesa. Sasa si pesa inatibu kaswende?
Hapana.
So
never. Ushaisikia dawa kaswende?
Wapi jo? Sasa mimi
hata mimi si baba. Sasa hiyo pesa itatibu kaswende aje kama hakuna pesa, kama hakuna hiyo dawa kaswende?
So hakuna pesa. Pia umesema ati story na nini? Ati yo boyfriend akijua anaweza jam nini nini. What if yeye sasa ako na mama wa hari?
Hiyo ninafaa kukuuliza wewe sasa. Unafanyanga nini wa mama wa hari?
Mama wa hari. Sasa kwanza acha nianze na kusema nikuwe very technical. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo kwa hii discussion na hiyo answer about mother wa hari, si ndio? First naweza sema
where do you go for them?
Sasa si obvious wanatupiga soft life pale. Unapelekwa place mnabaye mzinga ya 5000. Mumezoea kuchanga mzinga, mnasema mko na 230. Si jana ulikuwa na mbao kwa mfano. Unasema tuchange 180 ya quota. Wacheni sasa. Eh, we madhari akikuja paka hapo mbele ya place, restaurant ama liquor store kutolea form. We ni nani? Alafu na kitamojina poa kama eh kababa, eh akishwa leo umeteseka. Otherwise.
So, ukiwa na mama Haria unataka girlfriend yako ajue?
Eh.
And definitely you know huyu mama Haria yako na life somewhere, yako na mzee.
Eh.
Ana wewe huko hivi you have a life somewhere, you have a girlfriend.
Unajua point moja, lazima tu accept hizo ni vitu zina happen sahi.
Yeah.
Wababa wababa ni vitu ziko. So the thing is, siwacha tu dema atajua mbele. Akijua what big will she do?
Si najua tu hizi ni maugonjwa zinakuja. Oh, mama Haria pia akawa na tu hizo tugonjwa makisa unaona.
Eh, so hapo hapo up to that point hiyo yenye mko wawili ni wewe uamue upate ugonjwa ama usipate. Juu unaweza choose protection ama otherwise, ndio.
Na protection ikiweza bust. Kuuliza tu.
Eh?
Protection ikiweza bust. Yeah. Msini CD obviously protection. Yeah. Ikiweza bust.
Sasa unakuwa kiafu kwani unaenda huko kama mbweha pia wewe.
Yeah.
Yes, ama unaweza ishikwa sana. Hiyo saa mko nini mko mechi zinashika sana.
Azi bust kaa uko ndani already na hujaje ime bust na uko ndani.
Hapo una T form. By the way hakuna otherwise. Hapo si una T2 form sasa juu imebust.
So unaona sasa it is a risk.
It is a risk.
Yeah.
But so what can
so
we do
because you have to tell your girlfriend I have a mama.
Yeah.
Ndio ajue tu hapa ni risk pia. Niweza pata hiyo gonja pia.
Aone kama ako comfortable nayo.
Yeah. Na ajue tu tena ni risk pia. We are on a risk, unaona?
Eh, wa, ni risk tu.
Alafu by the way I saw like somewhere there is this a small boy alioa mshosh.
Mazee.
The shosh was 93 years.
Mazee, wait, 93? Huyo ni wa 93.
Ako ule watoto.
ule mwenye alikuwa white.
Yeah.
Alafu pia boys ako nini? Ako kitu below 25.
Ili happen Kenya by the way.
Ilikuwa Kenya.
Ni Kenya just 3 days ago.
If the bug means chasing all the women. Why not? Kila mtu amesota sahi Kenya. Why not? Right?
Yeah, actually.
Mm.
So, and that shosh ako na watoto kubwa, kubwa kubwa kuliko the boy mwenye anaenda kumuoa.
Hadi maybe so was, maybe like, boy ni grandson.
It was more than weird. Hata si yule mmadhe wa Haria ameenda shosh kabisa.
Mm.
So unaweza wa shosh kuliza tu.
Wapi jo? Eh, hiyo hiyo sasa ni kuzidi. Shosh ni kuzidi.
Kaa kona do.
Eh?
Kaa kona do.
See, but see, at the end of the day,
so ulisema if the bug is meant for chase, to be chased,
yes, the bug, if the bug is meant to be chased through any means, asi pia unachukua pia kasaizi kaka, so unachukua mzee pia sana.
Si mama Hari anakuwa wale wakonga wakonga.
Pana, watawako hapo 35, hapo hadi 40.
Azi. Yeah,
your life begins at 40.
Pia sisi when it comes to wababa, sunyalangu watu wa 50, 60.
Hey, apana, 50, 50, 50, sioni mtu wako karibu kudedi yoko.
So according to you unaonaje wanaume wako na wanaume wako na mama Haria?
Si wako tu na wasaka umesota utalala njaa na mama Haria ako ready willing, wewe bora tu umepiga luko vice specs hapa shati imefinywa kola
si so specs yako mama Haria alikulia ama
yeah? Hii ni gift bana, hii ni gift nilipewanga kutoka nini, kutoka Dubs. Na niko na shirt fulani ya pink pia ya Dubs.
Actually.
Yeah. So
actually to me madem kwa na baba. Si msema ni personal choice. Tena na kiana ni bamba. By the way, I'll stick to this word, your happiness manze.
Your happiness comes first. Kwa nikupita
na mbaba. Pita nayo, unaona?
Upite tu nayo.
Ile inafaa manze.
Manze. So that's the best thing. Mimi siezi kata. Mimi siezi pinga. Pia umesema uwezi pinga.
Yeah.
So sisi vile
tupapa hivi. Actually hata wazazi wetu, actually let's say for example our, my dad, niko sure ako na kasichana kasamu ya kani, kasponyo kwa mtu. Sisemi like sisemi niko sure but obviously ni kitu na happen wazazi wetu wengine wako na wasichana samu ya, unaona? Ni mbaba wa mse, unaona? So wanajua ni kitu na exist. So wanajua hata wanaweza jua hata kasichana kangu kuna kako na mbaba samu ya, unaona? So ni kitu ni exist society around watu wengi wanajua like ni kitu ni exist.
Sasa pia
unaweza pata tu mbaba amekudrive vizuri kwa hoteli kubwa huko hivyo. Wengine wanakuangalia wanajua ni sawa ni mbaba wake kanaenda.
Anyway. Sasa tutadu. By the way pia tutafute sasa what we do. Acha mafans na listeners wote wenye wanatusikiza sasa. Unaingia huko WhatsApp. Unapea experience yako na mbaba ama mama wa Haria by the way. Ndio next tukikuja We revisit this, by the way.
By the way, we have to discuss this.
Yeah.
Your comments.
Yeah, the more opinions, the more interesting this becomes. Yeah.
This topic to stick na tunakuja na comments yenu next.
Yeah. Thank you so much, guys, by the way.
We need your comments. Tunakuja kuiongelelea hapa hapa.
Kabisa. Mm-hmm. So, comments mnaweza comment Instagram at my personal account at Onyato. Na wewe?
At Nikika Harris.
Nikita Harris.
Kika. K-I-K-A Harris.
Kika sio.
H-A-R-R-I-E-S.
Sister Akiki. Unaweza nipata IG at Onyato. Na unipate Twitter.
YouTube, by the way.
Real Radio Group.
Yep. Ndio kwa uko sanjo tunataka your comments.
Your comment because
you pay your feedback that we discuss your comments deeply.
Kabisa.
By the way, kiopoza ina issue. Opposite.
Yes, it is about opinions. Yeah, sisi tumepeana verdict zetu.
Yep.
Yeah, thank you so much. It has been real, guys. Don't forget to subscribe. Until next time. See you.
See ya.